Iwe Mr. Warren, ndipo na jito chepela tu ine Dr. Bigiron. Na wabudanso, ndi kufina na ujo mwari. Iwe Shake, vikweshe kweshe, give us man.
Sugar sounds.
Dalandanya.
Oh yeah.
Exclusive from ZabiTunes.com.
Ame pateti ya kamwela, sabala kwa tita kamwele.
ZabiTunes.com.